Kila kitu si uduni warena.
Yeah.
Certified king of the turntables. DJ Annex.
Kabaya.
The party breaker.
Lakini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Kijani sezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pamchini mapinji wako kwa nduti. Josify Hills koko kwenyu kuna fumbi. Na muitanga su bati upenda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsita za chujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni koshon tarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na hii something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza COVID. Sirudi home juata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocho.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Acha turudi nyumbani. Yo mama is my mama. Hii maisha sini funny. Kashikwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru mini kona Nissan sani. Ni funny. Na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurais jui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo acha ilalisha ni mabao pao. Tuko dunda utatani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home.
Sana bana kanekta chingri mucha panga dry jamasi dai chesa ati revolutionary wesi Mandela kidai pewa hakuna pressure kuna tu pesa niko maji maji buda kila area ndo mana bana mizuru ranga na batena skiza shule mili kwa nido manalis saina shika mamita toka kwa salari mbono nani hitia na niko jamani nabonga na madiva nani tamani kide makali we pewa mimi kwacha mabela no never kide makali we pewa mimi kwacha mabela no never no never no never kwacha mabela no never.
nga kampuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae ina kamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Mili mili ya wawili wawili kwa tango. Sedengu ya left, watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Hide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu ina katsi ya sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mutu bewa pombe kacha njo ya polio na jende sana.
Donjo Sherehe na donjo. Donjo wawani vile sherehe na donjo. Donjo Sherehe na donjo. Donjo wawani vile sherehe na donjo.
Shila la 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 bom bom shile. Pede na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambo giza kasana za kile. Lakini mbogi moja tarudi home na mkia. Mbogi ngine tarudi na story za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikarimi zinga si watu hukaribia. Nishere tunakula kona do kula vako. Rotejo miungo janga kanya noma kwa sako. Before nifiki mwiki mushi kama njiva santo. Niko Milan nimepiga kama njiva hapo. Nime sana.
Who's there, bazenga? Baby, kona come, come, na dera. Tafu, kona talk, talk, na dera. Ukiulize, ulize, why na bazenga? Mbona, sichi, chochi, bazi, bazenga. Knock, knock, who's there, bazenga? Baby, kona come, come, na dera. Tafu, kona talk, talk, wa meza. Ukiulize, why na lenga? Mbona, sichi, chochi, mini, fatela. Leo, kitaka, uneza, nita, Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupa maurungu koneza ngoa. Supudunga dera na mahaga pia usonga. Moko kani kitu kona kutogwa ikubonga. Teza na yu kitu akiriva sinikani gia. Teza na yu kitu sezi braya sezi pia. Kikia vya kama tabanja nitebazu. Unaja nitoa jusi toje ni wakanzu. Kame dunga dera itabiki
mdungo kanzu. Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Tafu kona talk talk wa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi mini fatela. Leo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Hey, wewe ni wa daily, sa zile ni konja. Sa zile ni kolondi na midi na kipaf. Bitel za maharif na padu na nidai. Na msupa ni kistedi, siyezi nga reverse. Napenda kukupanda, ukinipa iyo as. Ukinipa mapenzi, kabadu na nikas. Junajua siku pendi, na badu meni trust. Ati siku moja, maybe nda
kukupanda. No, no, kuzi ya bazenga. Baby, kona kama na dera. Tafu, kona kwa meza. Kiuliza why na lenga. Siji chochi mini fatela. Leo kitaka uneza ita Mandela. Na kidai tuende dry kwa keja.
It's Climax Entertainment DJs.
Wasichana wakaniongesha. Nasikia DX wa muskizi ya nanyonyesha. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati.
Squeeze uski Pamela bado na meza. Ai, uchimbaka hapu hauna hela ata kucheza. Ikinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu Sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika Nairo wezi gno. Ama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Ota nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siki ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status WhatsApp. kaa macho. Sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati imeza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati eh. Leo ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi eh. Akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
This is DJ Annex.
Natafutanga capital, natafuta equal, natafutanga particle, natafuta simple, riddle. Red nimevuta vitu legal, nimeenda kwa kwa yao mindo hipo. Natafutanga capital, natafuta equal, natafutanga particle, natafuta simple, riddle. Red nimevuta vitu legal, nenda kwa kwa yao mindo hipo.
Niko janta, wanali accountant, one bada maka. Niko na sister, ambaye unamtaka. Uko na sister, pia namtaka. Tuko Nairobi, ya hobu na nipata one. Ayufuko sebo, kujafua tebo. Utakuwa connected kama wifi cable. Kama una kitu puta, wendio brio kefo. Wakutoko, kumango, kulengo, kuhato. Mapenzi ulaya, Kenya biashara. Yo men chick, masai chick, masai chick, yo men chick. Bora ubewe, shea. Ulimo kinyimo unyonge, kinyimo unyonge.
Natafutanga capital, natafuta equal, natafutanga particle, natafuta simple, rito. Red nimefuta vitu legal, mende poko ya wendo hipo.
On the fan page, and plus I kill it on a damn stage, eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabe ama champis. Weni mrazi beste zako ni masansi. Weni babi wezi bishana na janjis. In fact I blow mojoke to us a lunches.
You hella dumb what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brave.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply to us a changle. Chukwa isi kisindio champis. 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 Champis.
Nah bro, you ain't no champis. 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 You cannot be champis.
Nah kusha sindio ma champis.
Sikuzi binadamu na wagwaya, awa wili walikuwa wanapendana. Sikuzi binadamu na wagwaya, sikuzi binadamu na wagwaya, awa wili wili wili. Sikuzi niku bad, 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 bad. Manze so sad.
The party breaker.
Squeezy binadamu na wagwaya, awa wili walikuwa wanapendana. Kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Bishop anaishi Karen. Wafuwasi wake kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuwasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi, hosi. Mbono lipe parking, hosi. manze awajali jua wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru, hapo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu, kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mboki, dunia bala. Squeeze it to bad, 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 bad. Manze so sad.
Na dera na vya mbebeba kamera. Na vya natesa kitera. Ship number 8 kitera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. Two pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nina ganji na ni washaka pili pili. Who that amedunga mini? Who that tiki hiyo muli mwambesi bongi luku engina kasi kiswahili na nina miteneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Kanudhu kanudhu. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi ndo naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wanani judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe.
Kuwa besti, niko jo kwa leso na naniguza deki. Wiki ijaisha kwa kwangu amebleki. Tukua close kama posta na ukuta. Inje kuna njebe wona cheza na mafuta. Neza kwa kidale na kisho pate shuksha. Kwa kivo kila siku wezi kuwa sim.
Miuka ni nakicha after kona fikia kwanza bondani ya boy boy. Afande kani divana mede kasilami ya kia nani istui.
Ni gari kubwa, kubwa.
Pasta alisema wezi hubiri sare. Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidane. Ngale sare skizia kimale. Ka unapate nitaje nikate. Shereka deli na mande tusiri. Na pia wikendi kuchacha na debe. Yeni kiki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Yeni keki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni yawanga ni gari kubwa kubwa. Atiye mcharo walivula landani. Nakichanga chuki cheke pake rangi. Kijoche mkuzi bebo kama mbuzi. Bei ya pizza ita double ya simiti. Kana chapanisho kana enda kakimbunya. Biuza kuchaza mdomo dekia. Chimu kitami jumimba ni ya muda. Chimu kitami jumimba ni ya muda. Ni teki ni gari kubwa kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa kubwa. Ni ya wanga ni gari kubwa kubwa. Yeni kiki ni gari kubwa kubwa.
Ndogo ni kuu OG. Tabidi wanajua. Basi weka mkono juu. Hey, vile na bamba mpolis wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mi niliwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Na nandringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu kitwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shajua production.
Ndovu ni kuu tabidi wanijue. Basi weka mkono juu. Yes you you. Ndovu ni kuu tabidi wanijue. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasuku lakini kombato ni custom. Benga nalia, mi upenda vile una lap njons. Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam, na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so video let's go required. Usicho make you are my studio, pata PhD. Kipatana now, kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays, ukitaku the either way, mambie mkafanya GHC. Wala wame soma, ndio sampuli ya homology. Ata reproduction, piercing topic kwa biology. Wala kuna chemistry, Pamela can just follow me. Mwile ndofu kukwa noma sana, nyaka buogoji. Sina marafiki, stacking bogi ni screw. Munataka nblande kiasi, ndio munisu. Isiti ya usherati, tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR. Washaju wa ndovu ni cool, OG.
Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni cool. Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Ndiwa maram.
Bella in market records.
Ningware ni miamuka na mina utakajua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Siziringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeeka, demo pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie men. Juu sijazoea hivo. Ungezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na ma big things. Kone paniko ni victim.
Nina kinyambis na kitashu mtakr. Ni Guzman, ya ni madidi the man. Nina manjling na mangoto za kizintin. Matibia ni kiwa dress of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambis.
Wanye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini trace exo bago yukoria I. Ni kukufanya kadu mepachi kizintin. Na maayela wenye bomba.
Aje.
Ni masi wando kubonga.
Aje.
Na kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Yo kuonga ready ya kesabu mara utat. Kibir mkufanyia kama sutra. Uzga nipate kao mibugda maluda aluta. Alafu kutia uba mumonyesha. Tupansativa yonanyesha. Kuchange saliva miumsho. vile ameiva na roho inasema ni yetu ina prefer demani to bro mimi 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 guy mimi demani to bro mimi 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 taka bang bro
ilikatia ulengo kwa kukubali mena sijazoea hivyo Kayo kwanga na chali mwenge Sijezoea hivu
Sijezoea hivu Sijezoea na matiti
It's Climax Entertainment DJs
Hizi tuparada naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Nina vitu mbili na dai tuongele Tangu bei pande sijali gathe Nina shida zangu usini ongeze Pambana tukivyako aki niondoke Dishi sio yako ushanza amen Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan Tukibai mambuwa kni na surua ya ten Zahini nyama kilo imekwa kayen Wizi miupita nao
Hivi na hivo
Chini kienda hivi
Na simerudi hivo
Figa Coca-Cola Chizi tukarada, naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple, hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo, naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi
Spinning the hottest tracks And mixing up the beats, it's Nairobi's favorite DJ DJ Anik
kwa streets vijana na wababa wananitaka kwa sheets class imepanda squeeze nalipaga fees nafanya hawalali wanakosa kusingizi freeze ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey kachoma ka weekend tukisha sukuma wiki manoti mashilingi kaginimbi na siringi noma sana puliza firimbi kachumbari haipashwi moto haitaki joto squeeze tunalive vile tuliona kwa ndoto luku safi safi bila filter kwa mafoto tunakesha kama waumini kama popo haipashwi moto Haitaki joto Squeezy tunalive it vile tuliona kwa ndoto Nuku safi safi bila filter kwa mafoto Tunakesha kama waumini kama basho Check ime balance Check aja bounce ime balance Loni kama nita lose manas Kata maji mpaka lose balance Lose balance Fanya kama una 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 lose balance Kapisi ya peace niko busy Box yako mimi kuingia never easy Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi Chunga glass wanaweza seti vitu zinaweza fanya feel dizzy Back to the mood Leo nina mpango ya kumarinate a dude Fanya tabemba ya mina fanya feel good Femi fanya somebody sana feel cool Cool, cool like a cucumber Na waroga na madoba kama mukamba Steam bado zinazidi kupanda Mpaka juu Understand you can't understand if you stood under Like a cucumber Na waroga na madoba kama mukamba Steam bado zinazidi kupanda Mpaka juu Understand you can't understand if you stood under Show check ime balance Check aja bounce ime balance Loni kama nita lose manas Kata maji mpaka lose balance Lose balance Fanya kama una 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 lose balance
You're listening to the Fresh Party Mix The Fresh Mix With DJ Anik The Party Breaker
Form, niko form na mashore Kama ni weekend mjipamba tunamboki Mindo deresi fike best na moti Leo tunaban, tunastang, tukisensi
Sifonka mili vila trio na mapenting Wawili, wawili kuli kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zeni ya septic. Una kubatisha znararuka na kisensi.
Kanipoka iko ready kama power. 24-7 miche za kijack bawa. Nikanyau kalidaya kana power. Mindo grandpa buda mindi yo manyanga. Unakata panda balance. Wagedhomo ndani ya dunda na shada. Nilithani nika super kumbe filter. Siwezi jaribu kutipi tono kona jigas. Party after party later party cup. Mr. Ringuri sana zimeenda platinum. Miroga vitamu sana neza nita kandiba. Kani fame sina shame buda sina kaliba. Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack. Kani rada miusafisha kidasta. Panster kwenye mix mimi ndiyo master. Panster kwenye mix.
Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend miujibamba tunamboki. Mindo deresi fike best na moti. Leo tunaband tunastand tukisensi.
Sifom kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyambisha kana nuka zeni ya septic. Una kubatisha znararuka na kisensi. Andale andale mami ia ia. Rada ni guaga ni swami na pandisia. Sikia ni naki cannabis chomp tunakaskizia. Ia maji ni catalyst konki kuna mabia bia. Keep it low. Motin on the minimum. Uneza ropoko mahidi zikuje physical. Ficha white kibiki jo. Vidole ni sticky jo. Chablin wanga blanda jotinya kongeza libido. Na tipito kitimi datingisha izo. Wetete pitisha kimbicho padirisha kium. Wetete rada nyim na hesitate. Sipa na matembete. Kilunizi trio miyo mavo on the betete. Trouble.
Kani form niko form na mashore. Kama ni weekend miujibamba tunamboki. Mindo deresi fike best na moti. Leo tunaban tunastand tukisensi.
Sipa kamili bila tuyo na mapenting. Wawili wawili kijinjio nfanya testing.
Kinado dunge digaga za welding. Bom zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na mungu mambo ya uruki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. Adoka tojo wa master. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papers in any check is in a shout. Hallelujah, oh my god.
Kia moto hauna maziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo chwali zama. Zamani zama yeah, zamani kukiza. Zama dia kamuagiwa yeah. Ya ukuchocha adia kitokanga renda mboka Hakona kabuda kamenona. Wakobeza na pewa bia na choma. Najuye utaka kwenda coast. Utampeleka je buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala home. Wewa mini buda kendo mpe malone. Azi bono unachochwa ni kamse aje soma. Najua unampenda mbaya lakini we sifala. Yeye ni mteja alisema nanga chaja. Niko shua kwa yeah. Jama kwa kitana. Ndio uko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama jwali zama zamani zama zamani zama dia kamwagiwa. Usishike moto hauna maziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo jwali zama zamani zama zamani zama dia kamwagiwa.
Yeah. Che, si hapa na ijo kuna maneno. Ama buda sijini mapepo. Iko usizine price tagadi majengo. Bagain bagain na lafu wache dipo. Iki tulenze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njeri alitekwa na pension. Na akavinyo na kakagu bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandipi.
Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama jwali zama, zamani zama, zamani zama dia kamwagiwa. Usishike moto hauna maziwa. Uko na kasponyo ujambiwa. Sponyo jwali zama, 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 zama dia kamwagiwa. Hati Monday ni kazo. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si chale. Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la.
twende. Tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jag sipendangi glasses.
Nathani, satonda kwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Buda sai niko machi na imagine. Manena niko kazi. Mini big big boy siyezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ewaribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Ola la 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 la.
Chilo mio.
Ola la 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 la.
Mkwa
ola la 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 la.
Ola la la. Chilo mio. Bala wa weekendi. Musere na maarif. Kadha na mapenting. Magala wana sanif. Shesha meditating. Na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Wendo kwa kosa kwa najile taleta. Bona funga long show kami kela teta. Elevita kijana kadogo kakwena diseta. Wita leta.
Jini weekendi leo tunambleki. Hatuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gathe si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers choice na sichagui jembe.
Ati Monday ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday na moja Friday.
Yoko unataka day, mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Roga roga sa zingine mijiganga. Ujajikata hapa ka ujajipanga. Na sijadishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoananga. Chrome mwengine wachange zile za ndom simu kum. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kaunaweza jubichanga ndo form. Double vodo kaunaweza ombalon. Ban ban kani picha tuna ban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Uwezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshika.
Yoko unataka day mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day mipia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Huku rada brada ni panganga. Ukanga banga juna za kanya kwa blada. Ukakubanja taka taka sikna changisha. Kamkonja kakushika mpinga kwanza. Kauna jona kata waba kanja. Muna kanyaga anyway. Dream together pay together DTPT on the form. Members of the female gender. Kibiriti chronicles. Fuko ina kikondiko. Nyingi na ombito. Onjivo wa easy area. Mucho mapa corridor. Mkurubenzi wa DJ his excellency. Chumbozi mista shilingi mapeni plenty. Kaneso beya simi tuchangishi eni. Sushi kisha daily na mamoro na kamfu kwa heavy.
Yoko unataka day, mipi anataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mipi anataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Huku buda rada ni ati si uchanga. Huku buda rada ni ati si uchanga.
Every time I'm moving with the beat to your speakers. Every time I'm holding on the mic, I deliver. And my whole intention is to make you a believer. Nexi on the mic, Nexi believer.
I'm the cheat, okay, and the learn that you want the cheat. I'm gonna do baby mean the pickle.
Climax.
waga nduru za madam, nduru za mistari, waga nduru za kalam, nduru za mafans, nduru za the gang, nduru ya politician, waga nduru za mafans, nduru za exam, nduru za kukram, nduru za ketepa, uleta nduru za macham. Nairobari, most wanted Joe, Nairobari. Nairobari, mina trustudo na rosary. Amplifier, ampli moto, amplifier. Kula moto, kula kuya. Amplifier, amplifier, ampli moto, amplifier. Kula moto, kula kuya. Amplifier.
Hey, Lion, it's enough about my new office, we retire. Overstand, we can't stop, take it higher. Gonna give up, bury down, sorry, bring the fire. Man, a lion, see the king, no retire. Amplifier, just a girl, them devire. I get a youth, I sing, we anthem, kakwire. Up, turn, I realize that we fire. Only provider come through, I'm Maguire.
Amplifier, amplimoto, amplifier. Kula moto, kula kuya. Amplifier, amplifier, amplimoto, amplifier.
It's DJ NX.
Mitty mitty high, your style kako fine. Little little vibe, kaki combine. My whiskey na my wine, kami jitepa walai. Kapige pindi, adikaulize kingwai. Nikigonge, nikikunye mavikombe. Kana muri, ka vibe kama yonde. Nizitoke, nifike, nikaonje. Na kako shopping, mimi niko ponde.
Niko ndaki karanting, stai ngori na mating. Mawende kituko kwede na machaji kana so. Sa, natachisha kaito, kana zima tawatoke. Niko anda madulis na chocha ntaomoka. Zingine niyokoke, nishike kanji nyingi hadi mini. Jikope itani ya kaficho ni risky whiskey. Kata pale chekwe na mango machosa whiskey. Mete mete aye mastiki. Mete mete aye mastiki. Mete mete aye mastiki.
How are you sir?
Sticky
ni kwa mwariti. Bezi pata siko high rengo na usiku. Ngangoni ya miku. Kare iko na riz na juga kia ndutu. Mama ni marungu tukichikil mandu kumbulu. Kitu chocha na komedi za ticha wanjiku. Leo ni kuchapa mamiti mastiki. Kwa kiti kehuti makwiki za Olympic. Miti shamba na mihadarati.
Niko nikni nipate zabe utajua. Manze niko picnic. Galuta zimeshika kwa mongo nikichora. Katuntu za Disney. Nishika zimenshika design ya kamiti. Ni kama nimefiat walai misinyiti. Nasikia niko high na chini misifiki. Aluta kukatika na jipata niko miti. Miti 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 miti
mastiki. Miti miti mastiki. Miti miti mastiki.
Wancha ni wado, ati vitu you do. Yunifanya tuna show, show, show. Nikim show ache gox, yusama ndio bo. Ati gox yo bo, bo, bo. Wancha ni wado, ati vitu you do. Yunifanya tuna show, show, show. Nikim show ache gox, yusama ndio bo. Ati gox ndio bo, bo, bo. Sijifanye uko juu, ligi yako iko juu. We ni dog, we ni woo, woo, woo. Managosha go hard when I go to the booth. That's when I need food. Lose, you penda nikikata. Ama keki ni wa fire. Kaningasha miu chapa. Na kani paramizi chapa. Why you nasty baby boo? Why you spitting on my shoe? Baby girl, I don't need a boo, boo. Biashara and biashara na need red. I don't wanna be rude to the girls in my gang. But I wanna be good to the boys in my gang. Mama told me once I'm gonna be bad. Look at me, I'm all of such chest. One Charlie won't do, I do what do you do. Show, 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 show. I check books in some of you. I check books in two.
Pombe tulewe, kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe. Sina dola kini lazima pombe. Sherehe ipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa pombe. Na kuwa naongea kizungu sana. Shida nikilewa, demza watu ni waremo sana.
Chaga jo kutamba kibudas unajua mambo ni mdaga hivyo ndo mikuwa mambo mengi ndo sinaga naifanya juu nipenda nikijua na bamba flow ni tight ilishafunga na kamba mistari kuzirembeza ziko tamu na zalamba niko hai nikani mechoma kimbaga wezilinganisha kanko sopa jo kustara angi gold cha nyama ija impita niga initwa favor tadani msiku zita niga mafalo amedozo amelalisha niga piti ya chino kabum zero zero jina kasafari watu kama na andika.
Pizza vino orino gomara mame jotem. Ayaya sije kwenye shimo penzi la tuliza men tablem. Thank father like son kuzubambo zijali kwetu 001. Oh na 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 ibi ya giwezekan niko ready niko bebiki biki kwa jiran na kukwenu Marekani kuna mabisho mana kila mwana dada na nichekea obedona na Sunday never know wasije wakakirewa tunachongea baby girl live under your mean Africa jirembeche jira inakathalika ukiwona masai kuruka ruka usishangae soya maba ya kimombo mtoto weni chombo bingiri bingiri jikunje kama kamongo ulifungue fundo nilifungue fumbo babu kiti mabu mumu koleza midundo nyundo chora jina langu jibi chora hebu nandike moyoni chora na ukamisha na gundi chora kuzikunyo tendo toni chora jina langu jibi hebu nandike moyoni chora kamisha na gundi chora kuzikunyo tendo toni aya.
Niko pwani, ndio mana penzi limefuwa dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wo ni feel, I say hike mesti ni real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jo mapenzi yangu kwa kwa bado game game. East to coast na mahaba ni ya 01. Femi one diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusari. White dress kandia beach tukimare. Nukipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby ya kuna mapart 2. Jina yako nimechora kwa roho kitatu.
Chora jina langu jimi.
Chora,
ebu nandike mwari. Chora na ukamu.
Kwa kunipa kuduru hindo nyoka huspit na mate haya kuduru kwenye ikulu mina testa na ndururu. And if I pay attention baba lipa ushuru. Well, liza kiatu mimi nina makwatu nikisema maneno wa mawili ya umatatu stari mika. mkate umbea na udap. Ni pointless kama vidole ni mbili. Ngela make hits yani kamili kamili. Ah, nishawatega hiki nikitenda wili. And I don't do shit kana hisi so dhahiri.
Ili kizingiri shimoni. Moshika ishiki kingine kinguoni. Kingine kisoft kingine kiule tangori. Kingine katoshi leta beef jaza pori. Una deni kiki weza mafukoni. Kamu za kijiti mini makoroni. Jeshi ya kubetu tutushinda kilori. Jeshi ya konyagi binji inadi sokoni. Jeshi.
Nikutundoka, Washeni yo kitu wa rap. Sharap, irap, sirap. Sugunye kimoja shiro. Ni rap na cap. What's up? Dereda to face and isake to bitch. Sorry my nigga, sijasema bitch. Nimesema bitch. Na kandisa dafa, ekere bitch. Ngoko ni lady wa shanga to medi. Na kasi kupendi miu kupiga mahedi. Oi, kwani pae pae si popo. Sijamanisha if ya pedi no idero. Guy, guy.
Nakajaba kashike wazi
haya
katakwa kandushwe kati
haya
puliza kabeka toti
haya
ka special para za moti
haya
pomelandi tusonge modi jukusonga ni kwenda godi
haya
tunasonga kuliko nduthi
haya
nyege nyege kuliko nduthi nikutundoka
brika tundoka
nikutundoka
brika
nikutundoka
brika tundoka
nikutundoka
brika
nikutundoka Nikutundoka
Brika
Nikutundoka
Brika
Nikutundoka
Brika
Yeah Monday hangover Tuesday kapitana Wednesday kusota Thursday kungoja Ndio Friday weekend na leo kafo Kasha jipabana Ni Friday night
Ya sumakulani
Ni amwili na sailor
Kwa mabana
Kwangu stepu ni moja
Na uwezi nikani
Na wala hivila
Sita wae watukani
Na kajaba kashike wazi
Haya
Akatekwa kandushwe kati
Haya
Puliza kabeka toti
Haya
Ka special para za moti
Haya
Tome ilandi tusonge mothi Jukusonga ni kwenda gothi
Haya
Tunasonga kuliko nduthi
Haya
Nyege nyege kuliko nduthi
Haya
Nikutundoka
Brika
chundoka Nikutundoka
Brika
Nikutundoka
Brika chundoka
Nikutundoka
Brika
Nikutundoka Nikutundoka
Brika
Nikutundoka
Brika
Nikutundoka
Brika
Jata Jata kiukijua Si ura ushangwareka mvuwa ju Leo naipiga tuka donda Leo naipiga tuka donda Leo naichapanisha kakonkodi Leo naipiga tuka donda Nikipiga inasonga Nikipiga inasimama Nikitosheka na chunduka Kadonda Leo naipiga tuka donda Leo naipiga tuka donda
Nikutundoka
Brika chundoka
Nikutundoka
Brika